Spring rubber.
Hey yo, Nexus, bless this beat.
Una genze mo disco na sando. She's so fine and too sexy to handle. Yakura bana 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 bana. Yasina bana 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 bana. Shoulder up. One leg. Shuka chini. Katika 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 katika. Shoulder up. One leg. Shuka chini. Katika 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 katika. Shoulder up, one leg. Shuka chini. Katika, 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 katika. Shoulder up, one leg. Shuka chini. Katika, 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 katika. Mama mza mchidongo. Woo yo. Nexus mchidongo. A one, a six mchidongo. Unobula muwa kuchakala. Twakula muje twetale. Lava mwano yo. Fata chane cho. Chinsita ya yanga. Shoulder up, one leg. Shuka chini. Katika, 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 katika. Shoulder up, one leg. Shuka chini. Katika, 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 katika.